Wanaongelea maji, wamesau blood ethika. Ndiyo ni wazae, lakini kuwari mi sita. Risky kaku toothpick, kwa baro ikona bumps. Rabbit, bado na flow, ulizo mademu wakona cramps. Masela wanabonga sana, na kredoni ya mkopo. Wamesau luga punda inelewa, kumbe ni kiboko. Au kutoni cheza ini stress, na maneno zini break na washangaza. Usi ask for directions, ask for forgiveness. Nimeangwa nelewa hii profession, niyo na jaza fridge. So nili mtu wa speed dial, nika mreplace na journalist. My critics wana speak bado, wana shuku cannabis. Na mimi kuchezwa daily, haimanishi nimego commercial. Zeta leo mauliza ndai,
unafika commercial.
Yo inamanisha wider audience, nafata account commercial. Na push asshole, after kipindi yako nipate kwa commercial. Kauli rap, inamanisha ni past tense. Nase unapanga comeback, ni sad man. Esimu miaka, unafanya nini kwa playground na watoi. Atopewe drip kisupini, bado auto boy. Tumeundo kwa utafiti, na mdomo yiko na spikes. Hata ukirinka net, uta come back, kaduli sites. Wananiona kaa moshi, wanajua moto yiko karibu. Nukumbuke si puff moshi, wafuasi wakatitu wananifata. Catch mega MC na Mwanza, ati West tour. Na kwa club ndogo za Alaska, so ile ndo unakanjwa huko. Ndiyo nakanjwa hapa, wacha tupige hesabu. Saizi, mi ndio teacher. One of my videos YouTube, iko na views over meter. Yako ile most viewed ni 30, equivalent stinker. So kidivide, ita kutake roughly, miaka sita. As your teacher, na kuimiza, jamini na usiaje give up. Natumai umesoma maktaba, mi ndio new breed. Hata siamini ni sama, umeingizwa njeve na new kid. Walikuwa naniandikia, ulicheki king speed. Sai snail inashindana na bolt kukimbia. Usiseme wezi lewa, labda pesa yako imeisha. Pombe mingi kwa bar, jama sioni ukiagiza. Ndio hit record, jam na kam na Dodoma. Mtu hivi hivi, ikafatwa na staki kukuona. Staki kukuona. Staki kukuona. Mimi mrefu kimistari, na osi wanajua ni 6-1. Ati ukisimama against me, always stand a chance. Mtasiswa kwa ni fan, kila ngoma wana dance. Na siri lota kwa ya tuwa wili, no couples. Unless unaishi backwards kama Benjamin Buttons. Na kama kupata love ukigrow, blame mama wa Campbell.